satema sate wanika tina sate wanika tina sate La finyelela nawe yamimpilo nawe lingakuhlanza ile ligazi linamandla awuthina sathewa sathewa ngegama iyaye ngegama thina sathewa sathewa ngegazi Wanyuka wayesiphambanweni washawa ngenxa yami nawe madoda Laphuma igazi ohlangothini wathi kufesiwe ngoba wayeseyazi ulandle mina sathengwa nawe Sahlanzwa Satane weshuliwe ubuqiwe ikhiye Bambanate Bisono Sashara